betikenga na kelenye na de owa mana ke chogo chogo do ba fo kwa mi ye do ere ba fo mi kume jamana kono makile dugu kono makile du kono makile makile joro dabe ya kele kofe note ni bana keli mako ke bata la iba nyona chamanye
yomba ni mazo
ke kola
ala mo kele kiye sala tena nyaro a fikalo mo kele
la ya grafe juro mamuture mamuture iba fo kwa barika allah e ma kile gafsa ma tanye na e ma tandoro ma kile gafsa ma keme na ma ku ma keme fe ko ma kile gafsa dugu kile ni na ma be du kile ma ko ma kile gafsa jamana kile ni no ma be jamana kile mi mo iba fo ku wa ma kile gafsa nye be ni ma kile sababu gunde jiye ti da barika allah ya ammi soli ahmad al bashiruka
ammi mazake dola ala mawakile
yoro ni bene hakile jige karamo mustafa kunena
ye sala kile nyaro wi kalo mawakile ala bulu
kango musa kume kango kango stika furo kango bele bele
siwa medu me watolo
mwakele babere menta kume son ashira la hara suru abishi yeshu ina
kalinya tile leke na mwakele jaga toso jeli
dandugo sagaba kumbe dandugo
beka do mo
wa ajira la hara suru abishi yeshu ina waje ka uga madu mai ga be mi dangoro ba tare da
waje ni ba so ma na tu ma ba ma ko mo ke ni
yeni je musiki dodo ya suru gijo ale mame be se gunga table jado
majeri babu mana koni nya
mali moyo me kono ruwe ya de kamera
ngajeri wara bani sele ma ya la ma be ka do mo klende te nya la bana bada
jeli babu me kono ruwe ya sako basir gi kumbe kono bugu ya otari da moshi seru trawere kumbe kono bugu ya otari da baba la kumbe kono bugu ya otari da bomalaga uga bugunda bemi adama bemi jeli prama kuyate bemi gizu masila bemi bakuroba berte bemi laji bagaga bemi magazire ya fatnuna Yusufu njai bemi demiseni ni doni atari da anga sauti njai bemi Mwana kukunja imali kibemi, abla ya anu bemi. Amadu bemi, karamuko bemi, nefa bemi. Neme wasake note ne miri bala ka janya kata doni doni ambi folike sigidolo la meba chene muso demsene ni makroba e chronic lebe banene baba nege krafe jirube mamu bulo gafe soko na sama sila puma gala mane adama tesuge baba kado fama au nishu mwakili baro kono shwina ambi baro sigi Mamu Ture. Dozo Brahma Mentala Mamu Ture nindo ya sura beni fadiga be balolanga sola
Mwani vigele mfagate feni ala kulo beka lo mwakele mbate
Aine agile jigise guble la de Ale angwa mako amadu kono dozo ngone voku ndo
Masake ngone ala kaike Famari a Enna mwakele ala
Dozo saje kume kono bugu ya de
Yomba ni masake chola Ela mwakele
Nene hakile jige anga dokotoro musola Angwa mala saji duba wile ko hawa Mebre wile dokotoro sobala Mamu Alasane dramale watara Abe wele ko ado A alasane De dramani O watara Ale farafina nafulo batigu udoe Farafina ya Mami nombi wele kwa nafulo ba kuletiki miliardari Alasan Dramani Ouattara Ale bangena Saan bakile keme konondo binani anifla Saan kalo folo tle folo 1er janvier Kono ware dugula mimi wele kwa dembo koro Alasan Dramani Ouattara Aye Kalamine Aye Kalamine Yere te 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 te. Abora maminuna. Alasani watara fade toye ko dramani watara. O dramani watara. O kunye la kwali karamwe. Jura kuno commerçant. Alassane Ouattara, ale bade Adja na Bintou Cissé. Cissé, Cissé, Karesi. Dramani Ouattara minye Alassane Ouattara faye, obora mamina otoye oko Sekou Oumar Ouattara. O Sekou imora mamina toye Oumarou. Oye Ouattaraye. Masashi Oudo. Abifo Masablona Mimo. Ko Ouattara. Nolu Sigiledo. Korogo Marala Konoware. Yoro Mimi Wele Ko Gon. Oluye Masayake Obolo Kaye. Samba kele keme woro bi woro ni duru. Ningana bla samba kele keme wolo bla binane ni duru la. Osegu Oumar Ouattara deye uka blonda masake foloye. Oya soro masaya be gunda madoka. Farafina. Kabo okonona na naye kalamine sami 1984 Alassane Ouattara akera farafina tlebife jereton o nafulusu nabe fama ko besiawo o guvernere kadangai. Atora ode konana muso mimi wele ko Dominique Nouvian ane wo nyando he Dominique Nouvian ane wo ka nyando sa 1984 kasoro o muso yi ode kunye Côte d'Ivoire jamana président Félix Oufoye Boigny ani Gabon président Omar Bongo ani Farazin Nafolo batigi mimi wele ko Jacques Desagne oluka Nafolo kime bay alo ko nywando kera sababu ye uka furusi de kurr sa 1991 kalo segina kle mugani nani okara franzi faba pari o merila kele tile ti diɲɛ laban n'o tɛ n'i y'a fɔ misijuraw ɲɛna mali ni korowari cɛ ko madu ɲare dɔɔni banna an bɛ foli lase bakari ɲare ma dɔgɔtɔrɔ don bakoro tarawele an b'a fo an ma ɲina an yɛrɛw ka madamu kɔ an b'a fo ka bɔ yen farafina miliyaridɛri dɔ ye Alasan Dramani Watara ye n'da ma se Côte d'Ivoire président ma fɔlɔ barikada a ye baara minnu kɛ olu y'a kɛ miliyari tigi ye k'a sɔrɔ a ma kɛ Côte d'Ivoire président ye Alasan Dramani Watara ye a ka diplome la belebele ba folo soro Ameriki jamana kalazo bakono kalazo mi me Ameriki ka uko dugu bala mi wele ko Pennsylvania oluka université bakono yi aye diplome ba folo folo mi zoro o diplome soro la 1967 o diplome mi wele ko master en économie soro économie soro nafolo nafolo ko nye doni diplôme ayo soro jamana kono nafolo ko nye dombe jamana mi ngono kateme nye beka Ameriki ngo kalabane Alasan Dramani Watara dona baara folo 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 mina sana kana kono wari kula o baara da de be wele ko Fonds Monetaire International FMI jere jamana be anafulu ko nye do yere anafulu ko dunge yaliso jie nafulu ko kime yoro jie nafulu ko jate mine so ba mi mbe dugu kulo safea o de ye Fonds Monetaire International ye Alasan Dramani Watara de ye baara de daminɛ yeni nɔ gale 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 n'u y'a f'i ye ko san nana sɔrɔ kɔlɔnda ɲiginen don kana girin k'a fɔ tiɲɛ don dɛ ɲiningali kɛ o ji bɔra min Alasan Dramani Watara y'i to Fonds Monetaire International baara la ka taa don kalan wɛrɛ la o kalan a y'o kuncɛ 1972 o kuncɛ do diplome min dira a mɔ o diplome bi wele ko doctorat d'état en sciences économiques nafolo ko kuma banna yanne maa min ye nin diplome sɔrɔ nafolo ko kuma banna yenne pelepele pewu diɲɛ yɛrɛ mumɛ bɛɛ nafolo ko bi daminɛ kabina bi fwa ma ko poporo kana blashu tamani tanga akanga toro tukumina nafulu yerede kanga toro toro tukumina o kala alasani dramani watarayo odeke kuban odebe wele ku doktora nafulu ku dokotoro ayo diplome soro ngo diplome soro le de unana naye Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest la kanake au gouverneur d'Anga en 1983 ma sami Mali dona chefala Otabeu Novembre 1984 Samba gele kema kono no bishegi ni nani sa Uma Alassane Dramani Ouattara deta Kabla FMI Farafina ta famulo nyemaya la wa Kafo abi barake FMI su kono te o tede Dien na flo ko nyene bo so Bolo fara durudo farafina bolo fara farajela ugusi yoroma bolo fara noe Ameriki bolo fara Europe bolo fara Afrika bolo fara Asia bolo fara Oceania bolo fara bolo fara baduru mi ma kono Alassane Dramani Ouattara de kera farafina ta bolo fara kundigi baye jien na flo ko yere nyene boyorola na kadiye ba fo ko busuli ke yoro sara daba do kuye ala fani watarai aborai samba kele ke makono no bishegi ni shegi kuduware ka o ka gingi Noye ufoye bwanyye oya wele Diga na farafina Klebife jere ton bese ya ou Old gouverneur ya tako kalifa la bari Ko Alassane Dramani Ouattara bangena nafolo bangedo Aye nafolo ko gindodon Ojo oro diramo 88 89 Kasrowe ni dish Samba kile keme konondo ni bi konondo Afora mimo Ko de bandade financière Nafolo ka yere mabla Nafolo yere mabla mingera farafina konona na devaluation Oye chefa kunji Ninga Dobo chefa fangala O devaluation mingera Nafulo ko kana na farafina balangenye Mami ya gafe sigi nyuanga ninga to Devaluation make Kasara ye farafina Alassane Dramani Ouattara do Kobara nyene nye kujugu Uvoye bwanyi ya samaka bo farafina bese ya o gouvernere ya la Fanga damine tofle abina do politiki de la Le 18 avril 1990 L'économiste mondial Alassane Dramani Ouattara devint premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Bari, Gwanzante, Konowari jamana kundigi ya ye kafo, Konowari jamana nafulu bebe kake inafo ni baba do mala. Faranyo anga chukute nafulu la Konowari ble. kuruware nafulu betara na yere mate ata jugudon kamale aka kudo ne famu bise ga faranywa ngawa awo ufo ya wele kapo ministry ya damo 90 diga foye kadaka 90 kalu nane na atle tani shiri mike kono ware premier ministry ye fanga kundige ne korola most disrespectable ne korola nde ko nye do kosobe bli eka ken ne ufo e bwanye kala manai kono ware koloshi nyere ta denge mi mbe ya no be jamana fanga ere joda bala hari kuna mbeje aye fanga ko nye donga ta na fuloko kalamo nye kudu ware na fuloko kalifa ila premier ministri Alassane Dramane Ouattara kuna ware moso ninga da nege siraka katli choi ka nafulu kudu bala ka baski kabino damine na akere inafu ni falibeka didu bari Alassane Dramane Ouattara kunye nafulo kunye don akera nafulo tigiye nga kunde fanga kunye don sisa politiki donala mamina ni okera farafinaka demokrasi ko fiye nana wuli 90 novembre kile wolo bla kono ware debite sigi kera o kera woyo waya ye kudu ware bajibi woyo kata koro fede okalata ene lasa kodo ware fanga sina majagulu kundige loran bagbo mene na ka afrika sokono 92 marsi kalokle woro kalata kunye bane ni nga basiki doko la samla temene ngo ya bo kasula ko sanga mene nyanye ko ba ubi nyanwele nino kono ware ga uga choroba mangene farafina bora kalamo ufo mangene ufo abilla bitane zo farazi val de grace dodro so mi manyango te utise femina de need lali samba kile keme konondo bi konondo ani saba kalo tani flana kle wolo vla kono ware ka yelema horo ya doyo ye ka beno doye afora chukumina kono ware premier ministri Alassane Dramane Ouattara balala kana poyi televizyona ako kono ware mo kwejiriba bena ako kono ware mo kwechokoroba bena ako kono ware mo fanga tigi bena ufo e bwanye sara ako kono ware kera fala e fandam fala kono ware kera fala e bandam fala kunga kono ware kera fala e mi ye tigi bala ako kono ware fanga sigi chugula ale ala sendra mane wadara kolok le konondo ufoi bwanyika sayat le flana do aye fanga bla kono ware jamana assemble nationale president hare konam beje ufoi de okara president e president zayako kono ware ka uka Daniel Kablan Dunga hare konam beje premier ministre ya taninga domo hari kuna mbeje era tura fanga la 93 fo 99 a Alessandra wale watara blala sahara kungokono ayi to sahara kungo ingono ninga wele kame kafo akabara da koro mau mago jole do alela Fomon enter international yo kura yetu kuni awo. Jalabu ena korole shibri ndira nafulo nye do kawri yara. Katroveni katozi. Jine selege nani nafulo ko nye naboli tomba. Fomon enter international. We alasane dramane watara de taka ke direktari shindira li adjouen. Jien na fuloko nyene boli jekuluba nyema baka danga mfulofulo. Wa, okera shien foloye, jien kono, farafika bla onyona joro bala ufolola alasani watara dela. Alede kera o joro bake baye farafina be. Mamina no okera, Uye jine jamana dan kele fila saba. Jamana bishegi. Uyo tike kukalifa Alassane Dramane Ouattara la. Kwa kele ki jando jamana bishegi na fulukula. Ote abeide. FMI Directeur General. Michel Kandesu. No tara dugula wayashi. Walimani aye. Senga la fien bo wati tado e konje. Alassane Dramane Ouattara debi ge bangi mwanjale direktari generali baye zane direktari generali bakana. Ojo oro folo folo la alela farafina be. Farafingu ma ke oyeka kon alenye. Mene agile jige kona kukau kwa busheke ni ure ngara kau kwa busheke la angwa mako bakore Tumamina ni ningera Ningele ko Alassane Dramane Ouattara te Ameriki jamana ka Washington sawa. Kono ware jamana kono bembembe dobe sena yeni no. Usirambanye. Uye kono ware sharia yelema. Uwaza ikake kono ware prezidai. Ifa. Ofa. Iba. Ofana ba akasoro u bangena kono ware o sharia de welela kono ware jamana kono ko kono ware sharia ivorite o sharia era sigira ko dama kenye ni mami nguna ma yenye be Alassane Dramane Ouattara kele ko ga munge ko ka bali president ya nyini nina bari wiye ba na tola be dibi joni na nu ma kwamo abina fangata tuma min na n'o kɛra u y'a yira k'a fɔ Alasani Dramani Ouattara tɛ Konowari ka ye k'a faso ye yɔrɔ jumɛn ye Burukina. Joni y'o sariya dila hari konan bɛ je tuma min na n'o sariya dilanna hei diɲɛ de ye diɲɛ ye diɲɛ don o don ye diɲɛ ye sabu diɲɛ yɛrɛ de ye diɲɛ ye mun kɛra yan tuguni hari kunna beje sariya dila Konowari kɔnɔ ko Alasani Dramani Ouattara ye Burukina bɛɛ ye ko a tɛ se ka fanga ɲini Konowari perezidansigi selen Alasani Dramani Ouattara k'a b'i kanbɔ fanga nɔfɛ u k'a ma ko abada k'a ka taa faso la Burukina. maa n'u diɲɛ filɛ i kɔrɔ. Laurent Gbagbo wulila k'a jɔ. k'o bɛ lakali cogo di. Ko maa min ye BCAO directeur général ya kɛ ka BCAO gouverneuriya kɛ ka Konowari premier ministriya kɛ ko tile gan derendere aw bin'o bɔ Konowari denyana k'o ye fanga nɔfɛ ko ye Laurent Gbagbo k'o ti ɲɛ. Laurent Gbagbo ni Alasani Dramani Ouattara farala ɲɔgɔn kan k'u kwa da hari kunna beje kwa la. Laurent Gbagbo ko ni Konowari jamana ma jɛ ni Alasani Dramani Ouattara ka perezidanya ɲinini ye k'ale yɛrɛ Laurent Gbagbo jɛna perezidanya ɲinini kɔ. Laurent Gbagbo y'a ban perezidanya ɲini mɔ. Alasani Dramani Ouattara balila a la. O san kɛra 1995 kalo 10 na tile 22 hari kunna beje fanga ta a yɛrɛ nɔ na. A ye jaabi min sɔrɔ kalata la. O jaabi bi wele ko score nord-coréen. Konowari maa kɛmɛ o maa kɛmɛ maa bi kɔnɔntɔn ni maa wolonwula wotera ale kelen ye. Hali n'o baɲango maa selila ala ye don kelen jamana kelen kɔnɔ sanu sanji na jigin o jamana na. O tɛmɛna waati surunyalen don n bɛ kuma surunya k'a teliya waati fɔlen hali o ma diya jɔnsan Mamu ye nka waati ye waati ye dɛ mun kɛra tuma min na ni nin kɛra sa hari kunna beje ye cogo. A y'i cogo fanga la. Konowari kaw ka jamanaden min bɛ yen n'a bɛ wele ko Jeni Kobina. O Jeni Kobina o de ye fanga ɲini tɔn sigi Konowari kɔnɔ ni k'a tɔgɔ da RDR. Alasani Ouattara de donna o RDR de la. N'o tɛ ale ma sigi o. A sigiba de ye Jeni Kobina ye. San 2000 san 2000 o ye Alasani Dramani Ouattara bali fanga ɲinini na kura ye. O balili o kɛra lonbolanba kɔnɔ Konowari kosɛbɛ. U k'u bɛ Alasani Dramani Ouattara minɛ ni k'a datugu a boli la. A bolila ka taa a bɛ boli don min Alasani Dramani Ouattara n'a muso ye koko ta k'u tun cɔnjɔli bere puluki ka taa don Alimaɲi jamana lasigidenso kɔnɔ k'u yɛrɛ kalifa ye u y'a to fo faamaw ɲina ne ye dɔɔnin. Alimaɲi ka jamana ni Faransi bɛnna ka dɛndɛndɛnni na ni k'u bɔ u taara Faransi tunga mangiya la mwami na nukela hee woyasoro president ziki juada ledo kubike saba afla nga magangateli magazire doni samba kile keme konondo bi konondo ni konondo naleka na dakeneka kono warika uka sordasi jalatigi General Robert Gay oye fanga dafri aye hari kuna beje gwe kali 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 kabo fanga la ningi sigi ma mino mine nedo kasola olubla ayo olubla opma loramba kubone Alexandra mani wadara niso jara kuhali kofoni munga ke si bonjour nina mamina no kera Robert Gay mana ninga ni sigi fangala sawa ale nana kana president sigi juada digo bla o san ba flan nata kele kalo shegina kletan nanina o kala ta kera le ramba kwe fangayini alasani watara ere uyo bali fanga yini na o luramba uwe fanga yini ni minge ula sa hee buwe maningili purukusu luramba uwe kwale fanga soro soro la sekundiki mime fanga la Robert Gay jama uwoyo alesrana fanga tatuko file luramba uwe oye isigi fangala osigi leye fangala hari kuna mbeje olabana ninga jenywa ya yini alasani wazara fe alasani wazara ere mabao moble ame balafe jume na kuna wari samba afla nifla kalo konondo natle tani konondo sordasi demisoni do wulila kuna fanga dafri uwe korogo mine kabuake mine ningata abijangala kadala ulu toko nana da choko jumena ku force nouvelle mamrutle njokulu fanga kura ukanye mae joni dodo la ubafo ko ibe alasan Ibrahim kulubali dodo ubafo ko soro giyom jekulu do dana sigi kono ware u bafo mi mako ma fa jekulu escadron de la mort we ala san dramani watara bele ku bafa shibate sana sa pmate abulla utara tasma do aga sula ka ka dujini ka ka so kono fe bejini ngo ya sura abulla ngo kono ware ga uga jamana faba abijan kimi me go yo pogo utara dike kele u ba ka ma bejuru ni ma wolo bla shu kara kono dongile ka datugu ma amrut le nya kulu e kele wuli ka jo la kono ware shu mani kle mani we si ga foda mene Franzeli na Markusi janvier 2003 bemana utara akara chefla bemake he Afrique du Sud président ngoro tabombe ki utara luramba gbo deli kwa wa kono ware sharia yele ma ya sala san dramani watara ni kamo fangano fe asoro na asoro balia luramba gbo ko hali ko ni ke kaka luramba gbo de sharia yele ma ka ya maru ya di ya sala san dramani watara ka se ka fangai ni kono ware kono o benga bin abdullah majme Burkina jamana president Blaise Compaoré sababula o benga taradla wagadugu benga dlala sa 2007 kalo nane na tle nane wejo ni ndawola Guillaume Nsoro mamrut le njokulu kundigi kale ke premier ministre o benga zebe luramba kboya sien hari kuna mbeje ya sien Alassane Dramani Ouattara ya sien Guillaume Nsoro ya shen. Mwashifama ya shen. unana kana keleba baraka ula luramba kuboye kalata juada kache kajuada kache kajuada kache kajuada kache aye kalata juada kache shie juli sani kata se presida sigi yere dola ki ka juada yere ma mu ya jete kata juo shie ta ani shie saba silande sayasa donga jase balte president sigi nana ke do jumena san 2010 ubena munye president sigi october kalo klebe sabani gele president sigi bogo folo kera alexandra bana watara e majuli soro bogo folo la ma be sabani fla Luramba kwewe juli soro boko folo la mabisa wa nishegi. Umafla ukwa danyuwa na takuflana. Hari kuna mbijika masoro le keme sarada la boko folo mamu wa niduru. Oya afuaka mamu wa nidurwe. Kuka fara alasani dramani wataraka bisa wa niflaka. E kunu kereke. Alasani dramani wataraka mabita jojuli la biduru ni nani hake. Ngu kero ketukudila. Alazan dramane watara gayena commission electorale indépendante be kurware décembre ko lok lefla olu yu gajabidi ko alazan dramane watara ke masara dala ma biduruni nani soro utara papier furuti akala mala télévision na bejena union européenne kulatike jakulu nyema Catherine Ashton okwale ma jenai Dieselege nani tomba nyema ba Ben Kimun okwale ma jenai France president Nicolas Sarkozy okwale ma jenai America president Barack Obama okwale ma jenai wajebe ulaka jokulu raba gbota teknye kwala zani ni fanga kaka okera minge alazani dramani watara akabunya ba folo de nana soro politiki ko sera fe ni no domina Guillaume Soro ako ko ni ngala tayi alasani gayena ale de ba premier ministre ya la odo kwa le bi na premier ministre ya bla nga ale bi demission di mami mo alasani dramani watarado ay demission do mo yoro ni mina Alasan dramani watara kwa ma kuma sebede nige fanga inona to premier ministry ya ina Guillaume Soro to la premier ministry ya la okera do mi odugu sa je luramba kubwera ya premier ministry kurata kutoka da kwa Gilbert Mari Ngombo Ake kono ware president vla premier ministry vla lata karala kake Uya jija isa. Alasan dramani watara taraka president zosigi hotel du golfula. Opana. Jema farala alasanika. Jema farala alasanika. Kono wari zendramau. Polisi u. Ude folofolo sonaka fara alasanika ngasuru dasi umaso. Fukana ni ndo inzesa. Domina. Le 11 avril 2011 a we bomara dama ke odo le ramba bo mo we bomu fligata bi alexandra manu watara be hotel mengono avril le kalok le konondo a okeleni kwera moye okara kalok le konondo O dugu jara tile tan. Kano o dugu jara tile tan ni kele. O tile tan ni kele. Avrili kalo tile tan ni kele. 2011. Ni miribi na ya do bena do mi mond nedu. Utara luran bagbo wogobe kabo president zokono. Ana muso Simon Bagbo. Ana di. Ana nofe mou. Alazan dramanu watara kasigi fangala de kero de wale de kofe. Opmana no sigili bay yere 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 la. Yate mine nao ya yira ka fo. O kalata kofe kele yere mangala. Ko sigiroma sabako kera. A folo. Ko ma ba sabani turala. A flana. Kalata kofe manga kononana kuduware jamana furuba nafulu. Miliyari banani ani miliyari kemenani kutununa. 4400 miliyari de francs CFA. Miliyari banani ani miliyari kemenani. Kudetununa kono ware kono. Kusabana. Alasan dramane watara yijinsege nani tomba tribunare wili. Cour pénal international. A procureur général Louise Moreno Ocampo. Ayo wele kwa kana luramba gomine katanae. Odoni biche. Luramba kubo bese peila. Aka kiri balanedo. Amasega kefolo. B. Konoware president inde Alassane Dramane Ouattarae. Aere farijo de gosobe abe farazi. Furakeli rola alaka anakeneya. Makele. Ni vuranje jamanjambayi. Nga kera ala jena.